nahitaji rafiki unipigie. Na nitafika hata kabla simu haijakata. Akifuani mwangu nitakuliwaza. Na nitakesha nikikulinda ukilala.
Ukinitaji mpenzi, nipigie simu yangu. One call away. Ukinitaji mpenzi, shujako. One call, one call away. Call me if you need me. Call me. One call, one call away. Call me if you need me. Call me.
Mapenzi hayafai kuumiza. Sasa nini unampendea? Mapenzi hayafai kuuliza. Kutwa umeshinda ukiang'ang'ania, wakati nakukosa furaha yako. Oh no.
Moyo unataka kile inataka. Nelewa unampenda. Unampenda yule. Hata mimi sina wivu, ila naomba ije siku jelewa. Ije siku jikuelewa thamani yako. One call away. Ukinitaji mpenzi, nipigie simu yangu. One call away. Ukinitaji mpenzi, shujako.